Umfanekiso weshumi elinesine. Minyaka le uJosefu nosapho lwakhe babesiya eJerusalem ngexesha letheko lokudumisa uThixo. Elitheko belibizwa ngokuba yiPasika. Kutheke xa uYesu wayiminyaka elishumi elinambini ezelwe, baya ePasikeni endlwini kaThixo eJerusalem ngokwesiqhelo. Ke uYesu wabaphulaphula apho abafundisi ebabuza nokubabuza. Bonke abamvayo babemangalisiwe lulwazi lwakhe ngoThixo. UYesu wayesazi ukuba uThixo nguyise osemazulwini, kodwa abanye abantu babengakuqondi oko. Ke uYesu wakhula ngesithomo nangobulumko ethandwa ngabantu ebabalwa nguThixo. Masikhe sizikhumbuze ngako oko sikufunde ukuza kuthi ga apha. Namhlanje sekudlule iminyaka engaphezu kwamawaka amabini okoko uYesu wazalwayo kwela kwaSirayeli. Njengoko sivileyo ukuzalwa kwakhe nobuntwana bakhe bebubodwa. Sikwave ngoAdam noEva abathe ekuqalekeni babangela ukuba bonke abantu babalandele ngokubangaboni. Bengamazi uThixo. Oku kwenzeke xa bathe emyezweni batya kumthi ababeyalwe ukuba bangatyi kuwo. Kodwa uThixo ubone icebo, uthume uYesu ukuze abantu abakholwa nguye bezinikele kuye ngokupheleleyo abavulele indlela ebuyela kuThixo.